ya kalumu bagala entebe yomukulembeze weggwanga kwongedde okunyinyitira ettuntu eryaleero era nga akwatidde ekibiina ky'NRM bendera. Era omukulembeze oweggwanga Yoweri Kaguta Museveni ali mu bitundu atuuse mu bitundu eby'ekisolo, atuukidde ku saza Grounds wali mu disitulikiti y'ekisolo gy'agenze okutongoleza kakuyege we okwenja akalumu bendo bende erya Kigezi. Ye munnakibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi atandikidde kawempe gy'agenze okusiiba olunaku olwaleero. Mu budde obw'okumakya agenda kubeera mu kawempe North, ate olweggulo ajja kubeera mu kawempe South. Frank Bulira alina kubeera Moyo, Mugisha Muntu wa anti alina kubeera Bududa ne Namisindwa, ye Robert Kasibante alina kuba Abimu ne Kotido, Nasa Nandala Mafari alikaliro ne Ruka, nga Mubaraka Munyagwa ali Rakai ne Kyotera, Olujozefu Mabirizi abere mu disitulikiti ye Obonji.
Agerye mizanyo wanukuchenda katonyeze nya Dembe FM.